ka dabadh eh gabadhu waxay xiran tahay goono qurux badan. Ha i dhunkan ama ha i shumin, waan hargabsanahay. 120 kilo waa cayilan yahay, wuu buuran yahay. Waxaan talaagada ama finjeerka ku jira digaag iyo hilib ama dooro iyo hilib.